Here's another one.
Hiyo kichwa haina research, ni ya kuristati upyo fanye stress. Hiyo si kichwa one mistake, hiyo ni sambuvu, that's one take.
Inception. Fanya yenye utaweza, ya maana ipendeze muumba.
Yes.
Acha kujipendekeza, binadamu wanawema, kesho wanakuchana. Najikubali napambana nali yangu, kidogo nachopata na mshukuru Mungu. Raha tunachangia ila apana machungu, acha kufananisha maisha yako na yangu. Navuruka kichwa napata kizunguzungu, sitegemee mtu kutimiza ndoto zangu. Wavivu wanasema nakula wewe peke, najokisi natumika mie peke.
Yes.
Aetu nianze chanana na we, japo maisha yako yo peke ni kitusi. Aetu nianze jibiana na we, umwelewesha chizi ni kazi usifosi. Aetu tuanze changia manguo, huo ni ushamba nitoshe upale. Aetu iwe bandika banua, heshima kwa shimiana nitoke wikale.
Yes.
Kwanza sim nimeweka airplane mode, no disturbance. Niku speed maisha yanataka kujuki, no disturbance. Kwanza sim nimeweka airplane mode, no disturbance. No calls, no texts, no email, no disturbance.
Mungu kaumba binadamu kwa udongo, binadamu atengeneze maisha kwa ubongo. This time nimewavalia usongo na mwanangu wa Kongo, mtaujua msondo. Kuna kesho ni migogoro, simalize yote leo tuwache viporo. Let's discuss it tomorrow. Ifi kwa nini watu na kuwaga na kasoro? Unajua kwa nini kuna vichochoro? Boda nyingi za maisha kuna makokoro. Unajua kwa nini nachora michoro? Tumzima wa halali usingizi nyororo.
Hiyo kichwa haina research, ni ya kuristart upyo fanye set. Hiyo si kichwa one mistake, hiyo ni sambuvu, that's one take. Kwanza sim nimeweka airplane mode, no disturbance. Niku speed maisha yanataka kujuki, no disturbance. Kwanza sim nimeweka airplane mode, no disturbance. No calls, no texts, no email, no disturbance. Kwanza sim nimeweka airplane mode, no disturbance. Niku speed maisha yanataka kujuki, no disturbance. Kwanza sim nimeweka airplane mode, no disturbance. No calls, no texts, no email, no disturbance.
Take five now.